Kutori mudawa Kuali remedi mwena sawa Ombu sanga siri na biwawa Neva chalibo vama nyoli nechana Kuvare wafuna weta No uwe sonyi waba kulekanya Neva takuwa na wota Zekuwa full attention Take time chale Otakuwa beta Bola wanga mfiga njichusa
Kwatako
Gema sanyu goto babusa
Kwatako
Miti majaba tulinda
Kwatako
Twajimenye tetu yunga
Kwatako
Olugambolu mkwatako sigaba Sigaba Bala baby mkwatako tosaba Sigaba Kubabu ita mchibela shirina Daba 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 Ngandaba manye manje
Zemba
Love eno kalaji
Zemba
Baby manye manje
Zemba
Zemba koku manje
Zemba
Ngandaba manye manje
Zemba
Love eno kalaji
Zimbabwe,
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 Zimbabwe,